utaba kwa muswangano uyu muswangano ngo uba muswangano wandene anini kwinda ngo tuba walo oguno ganji ganji.
Mostly every time when we come together here it's meeting to
iganji gindi jonse tobora antome oguno walo muswangano go wakuponya iba jiswa kubula kwa kunyama wambili sisha wawo ulari yejo.
But tonight we have started this revival for the healing of the soul.
Pere sinumasugu tuatariga ruburu sio oru wakupone sikwa kwa buntu muya wa muntu.
However, the Lord willing, Sunday morning,
nekubabobo ya mwami wanda munsondo kuseni ukuia kwa munsondo munsondo kuseni tiyo kumbela bajiswa amundando wakuponya walionse wa munsondo kuseni na mwami wanda.
And these weeknights we are greatly
alimi ya masigu anwege tulisiani izyo kugana na azintu zitamani izya ibuntu.
We know that when a
lino tulizi kuti jindi imubiri waponesegwa ogo uratukomanisi atonsi kambo tulizi kuti mkasi mpe utundezi ya kutekleza uesu ulaponya bajiswa. Ele ulia muntu ujisidwe na wakara wajindi jila mfulogo tela weo jiswa arubo ndisa aburu wa simbu wanya mubaga jisidwe abo kabera o tagukwisi uponesigwa ido watayopa msamu wagamano alimindisa wawinda mazba obiro bayofwa wagamano wawumana igwambwa uti barigabotu galabuga alimwi ele jindi obo buntu waponesigwa ulijisimpao ibutamani.
And I believe that we are so close to the coming of the Lord Jesus that it
Ero nicho mabuti tuli munsirogo kugobora igwa mwami Yesu jaguti ulere de kulindiswe ikuita konse kotukonzia yakotu kuleta buntu bonse ubwami akuleta bwami kubantu utegwa inga tuponese kwe umyuya Yesu.
I believe that the body of Jesus is the sickest.
Ndicho mabuti mubiri wa Yesu ngo mubiri ugisidwe maningi. Oyongwezi kuti mubiri wa kumuya wa Kristo anyiga uri isidwe maningi. Ero lino tatuganze kumuchata kwa jindira mfu masiko kambo musiko butanzi tabisi busena wa ukazira benzuma bayandwa asiyuno. Tuli munchito yakuyaga mugano mpya kigombera yupati mponya awo azibaga ezi na kufumbwa obo mwami kwayoso pere kujimo mbule mbotuzi oguno ero lino twerede ikupa muswangano iwatatu winda musondo pere mpao musondo kujala kunjira mukupumuna kwa Christmas pere kufumbwa ejo mwami yatwambira ikulega ejo yoba jindi taruzincho beni migero mboya kuba pere uchoma kuti bantu oguno ujigombero amamugano awo buseri alo imwe yangao yalo nchigombero ya holiness uyotika ejo mwesu grams neri mkwali mwembe amwenyu oban ogo mwesu Johnny Jackson mkwali mwembe alimu ya walo mkwa kwa mpati ogo mwesu radio mkwali mwembe.
We and the sister churches of this tabernacle, we are trying to
Sebo abalo mamungano auseri akujikombero eji tusolega kuleta e ibantu ibesu muruswana nubo tulogo a Kristo ombobuganze bwesu bobo ndasala ikubala akuyisya a umasibu mashonto atobera.
Tonight I want to speak on the subject of what is the Holy Ghost.
Suno masigundi andaugana na ajiyo jaguti. Inomu ya usalara ninzi. Namichunza masigu. Ndiyana kuyoga mbauga a. Ino waga petuanzi. Alimi igwa sanu masigu. Alimi. Kulibasiku rekoda. Ndiyana oi kuleko. Kwa sanu masigu. Mbobuti mwetambula muya usalara. Alimi mbobuti. Mbwego nzia iguzwa jindi. Nda utambula. Ino mpao tiolega buyo. Kaugubo na obu mami. Moyo tusololera. Mumochibero, amusondo, ili musondo kuseni, uswangana wakuponya, uswangana igumbi wa vangeli, musondo masigu. Ilo linotu andaonse ikuziwa bobo. Elio, ndize kuti marekoda alimukubelega muganda gamusule alimi. Tuyanda ikuwa amba jeji. Kambo, mumiso angano mburi yeyi, na mushobo wa vangeli. Kujisiba ntu ya suwa kutubungwe tuande, tuwa mabungano, tuwaka yisikwa mububambe wabo wabosumini. Imi aimi. Eri ogo kuliga botu. Sega anda kuba amulonu wakubiala rugazio agati gababu njina. Agumasena miswangano. Ndigambao gabuyo atusimpe tupati tuwa vangeli. Ndiyalu kwalo alije joba kwesu. Mburi choba shoma wakwasizia muswangano wangu. Pere mujigombero oguno. Ndiyanda igugana na alije jo chotu shoma.
Therefore if you do not understand it,
Kigago ikuchito, ikuti tuji mwichi inga, ndakumana kapati ikuba agakoro ganini, na hapole mbo, ikuswa ulinduwe, ikundibusia mubusia wa, wagambo, chotishomena goku, yeri inga ndabote wa ikusola, nipandula igabotu ilogo, mburi mbwe gonzia.
You know, every church, if you don't have a doctrine,
you're not
a church.
Mbunga yonse.
You've got to have something that you stand for. Some
Waredeguba jintu imwe. Chwa iminina. Midasyo imwe. Njoja tride.
And regardless of what
Iri wakutawe kulanganya. Kumembala wa muntu na agabu mwe. Mwanga gaba. Iuti na muntu oyo. Wagasiarua muya walesa. Oye mwesu wangu. Na mwesu wangu.
Regardless
ya utawe kula nganyazia inga tuwa inga na muzintu simwe ujimu ya uchwe ikuswa imbo ele tujiribabu njina edyo nsigiti intu gita ikusola kukwasia oyumugesu ubagwenda iwa monsi ubotu uli Kristo ele ndishoma kuti kufunga muna Kristo wini nchonzio inga wandiji chila mbubonya.
Now I've asked this tabernacle.
Lino ndalombaji gombero eji. Lino tatu njiri mulije eji vyo kumuswangano utolerera. Ndiyanda ikunjira eji alimi. Ndiyanda ninywe alimi kumulomba kumpa sisabukiro yonse. Ili usule ilianu lulamiga jibi yonse. Jaguchi tukola mulije eji yonse ejo jiri mnyoyo amaomi esu.
We must come here for the sole purpose of
Pede kubora oguno kubuka nzebo mwe, kubomba ibo tukwesu. Kubora kwa mwami, halimi ikutari kubuka nze ibo mbi. Eri mbri, mbriga nana agwamba, ikutindisa, jende jimwe, inga, na istia, na agwamba, intu jimwe ejo jinga, jayi panani, uli umwe mbi, nzira, mbola jishoma.
I did not come for controversy.
Se bole nkanzi anyo, yomorisi, da. Ndabora, tuliwano walibambira kukubora kwa mwami. Yendi ya uti inkamu nini, ndijisi bagwesu bamwe, ibaswaya, kulindime awa mbezi, ibaswa, masena aindene, nkabela, kabotirwa, ikuwa ambabo. Ile wina kusumba uja pere, yejo mpunga awa, kulibamwe, ibataswi mutolopo, baswa, mbena aingerete, umadolopo, manini, anjira au. Edyo, tulikomene kuba andi nye. Na kumunu mbaga pati uti, mulatu yanda iga pati wola, uzongu wa zintu ezi. Leza, akube uti utolerele, kumunzi, mwesu mjezi wangu lubono, liandisi, ilogo leza. Nduwa kwanzia iutila, umwe wago, ngomu pairo wangu. Edyo ujigombelo eji neni, mkubwana uti ndira shoma. Udi imwe, yaba mtu babo tu maningi, meshoma uti ibari anga, ibainka ujigombelo eji. Ino. Seamba kutibonsi, ibantu babo tumaningi. Ndamba kutiba mwi, ibantu, ibabo tumaningi. Aanyiga, iba inka ujigombero ee. Perebuzwa busuba, unjira kuchoga, iguswa, muswangano, uya, muswangano, ibona kubula ikupati kwa jigombero eeji, ibula kupati, mwaninchijo, kabela ogo, kwa kususia, na kulisarazia. Bumi kusaganerogo, wenda, iwa munsi ilogo, aleza. Hei ndaga wa chomezi ya wita, jeji, uramirumbe ei. Yabo, hei tulikomene, ikumujisya, akusuangana andiswe, ikuti ialisa, mbrimbo tuisya, akutola, ikutondizya. lino masiku otatu matanzi tatu nobwezi ijiyo jakukamba uka pere mulumbe wakuyisya iuswa kujwiri alesa yero lino inga nselomba umwi kuchita chimwe chenga sechita nde mwini.
And this week has been a complete Calvary for me. I've been so close to
ndali munsilo gogo kusimana mbuli mbwekonja kuchipikha mane nathandira ikutha konja kuli jathari wangu.
But I have completely surrendered every will and
every penda pa kuyanda konse yakumanina azinthu zonse nzendizi kumwami.
The other night
iwusiku umwi iwuthandira akati kamasiku aneni mukaintu andime kumane iwukhala akuphayira kwambawula kumwami kuthandapiro kwa maulu uneni mu ganda kesu yakumbe. Amabaibele obiloka achukite twakalisalaziya thopeni japopya kulireza mulimo maninite chakuti tuyakupha ikuyanda iwesu weni azinthu zonse abiyo yonse imili yakuperekera mwami jesu. Ino ndichomwa kuti kwali kulanganya iwanu angepo ikuti mwakachita chinthu chijonya awachi ndithobola sino masiku thobola amasena asalala akachi ka anthu apo pali kuphayira akulini akulya iwamba kuwosya akulipambira ikuthambula chinthu chimwe ikuswa kulireza. Ino ndize kuti oyo ukoola akafide nzala takainki ikali anzala pherereza uyo saniziya ichinkhwa ichapumi. Lino katuthanayi kupala ikuswa kubhuku lyakwe lisetekene atikuthamime tuyesu asho nthopoyo umuphayiro.
Lord, there has already been prayer offered in this place tonight. There has been the song.
Mwami wali muphayiro wapegwa ikale mubusena obu suno masiku wali nyimbo zya Siyoni zyaimbwa abana bako nyoyo yabo yasumphurwa.
And we have come here to consecrate ourselves to thee.
Ere thobola okuno kusolisalaziya ilwesu kuli nduwe akukomba nduwe ikuswa kunsi lya munthu bwesu.
And we're calling this to your remembrance, Lord, that you said when you set upon the mount
ero twaitira yeji kuyibarusyo jako mwami ikuti wakahamba jindi akakhala achilundu kuyisya basikwiya ibako iuti balajoro abafuka nzala anyota yakururami khambo pazokhutha.
You promised it, Lord. We are coming tonight with open hearts.
Wakachisomezya mwami thobola sino masuku amiyo ichukite thobola katufide nzala anyota akuziva kuti uyo zuliziya chisomezya chako.
As we endeavor to open up
muli mbotusoleka kunjula mapeji aya asetekene abaibele ikubala ikuswa kuli ndidyo zili mukati akube kuti moyo usalala ulithole yalo umoyo wonse alimi akube kuti eyo mbuto iwide mulushomo lusakene lukubite lyakuleta chichomezi yonse eyo ichi ndolyakaphanga.
Hear us, Lord. And
watusuyirira mwami akutusanziya akutusoleka ere kuti na kuli chinthu chimwi chitasali chidyatikiziya ndiswe mwami chimwi chitanambwa kufungwa chinthu chitharuzi kuyikunona lino mwami tiyo kuyenda chakululama nchonziyo akuchichitha khambo tulamwisa ikuti tuphona muzimvule yakubola kwa mwami jesu.
And we have, O holy God, come into the shadows of thy
eyo tulijisi oleza usalala bora muzimvule yakululama ikwako kwako sino masiku alimwi tulombelera kulithula akulisalaziya ikupya akuzuzikwa muya usalala mumaomi esu mukubona miliro yalipulusyo ilayabala atwale inkuni zyatchwi ikuti zikonje ikuyasya muliro mupya yakuti miyoyo yesu isulwe ibusungu kwatusala za mwami kuyinda kuti ilyako liyandise abulowa kwako alusyalo lwako twakumbira akulumba akulumba isya konse kube iwako ogwisyaka chimwa konse kuswa miyoyo yesu tusalaziye omwami.
Give us pure hearts and clean hands and clean minds.
Kutupanya injeloma, kusala zia manza, kusala zia mizezi, utekwa tunjire, mungusala iwago kusalala, masigwa masigo, kuotelwa uzuzikwa muya wago, kwa lomba eji musinari ya Yesu, akugamba kwe, amen.
I wish to read the word just now. While I ask you to bring
your Bibles, your pencils, your papers,
And while you're getting to the seventh chapter of Acts to begin with,
Eyo lino kujindi nomuchana yipadi seveni janchito utaliga. Wira mubusyo na kutalika kwingula mubusyo ino muya usalala ninzi.
There is nothing that will defeat Satan. There's never been nothing on the earth.
Kawe jintu yo sunda satani wakanyina jintu anyika ejo jaka sola kusunda satani mbure chwili aleza.
Jesus used it in his great battle.
Yesu wakati beresya mkondo ya wempati wakati gulire mbedwe. Ilo jifuwa jino, ujindi negali kuswira, masu wa mashonto ainda, kukapepele ago, gaga kuniga kuyanda kwa amba kutibulenge, wakasu wa kuyo, utwe, yaga unga antomwe, aumwi, fosfeg, ama kemiko mashonto anyiga, akumwega gosuba, kukasara kwa galenga insege ya bumi, akuleta bumi, mbojiri ya ufuba, gaguli ikumwega igwasuba, kuyocha insege yonse ya bumi, ibika insege, ombuya, umwega gwasuba, uyo jayamponya au. Ile wina jintu jiribobo pere satani gasola undu mpucha jeju. Ile umane indatula Rebecca iwango mwenini kujigolo jifumo ino kabela mruendo uchogena na yasya retio arubo ilio narigwea na njira musintu ezio arubo bobo na isima ibuyo arubo eyo mri mweli kutantaga kwa kwa satani wamba kulindimi wati sena ulizi kuti oyu mtu ngoita kuti Yesu wabalibuyo mburi imutu ibuzwa umwi muzwa iwagwe mburi Billy Graham na Oral Roberts. Wakali mtu huyo yakuti ibagatariga wa puntu iba chonto mubungirira igwamba uti walo mtu mulemu yegumane kujindi nagale igapati eryo mpao wagaba igalesa kulimbabo ero lino wakasabanga na kunyika yonse kuswana gafa kabera wagamana ndaya o mbali mubechi. Eyo mpaonda zonyona muli kulandukaga kwa kwaga Graham. Ndati satani yebo oganana manjezesi angu. Ndiyanda ukubusia zintu zishonto. Nguni uyo basi nsinga Hebrayo. Ngobagana na kuti uyo obora. Nguni wakali Mesia unanigidwe. Jinji, yakali abantu abo. Baga mubwana kumbele agwamba ikumi kwakwe. Juru jamiaga walo. Kataninga bora awa. Nguni wagamba ikumbere mbubonya mbukwa gerede. Ilyo jindi naga bora bagati wagabarwa aba sinsotogo. Kabera wagalibobo. Wagayasu wakamba kasotogo Yesu. Kabera wagalibobo. Wagasi ayumbwe ijagwe amuhubi. Pili wagalinobuga muzwa kwa tatu. Kabera wagajita.
And then he promised the Holy Ghost.
Iyo mpoga kabera ndu jisi bobo yebo inga matatamo iguswa nindiryo kambo kulirembete mutwi kabera ijwi yonse njabwini.
Then he left. Just give him the word.
Bao wazozwa.
That does it.
Mupabu yojwi ejo yajigita. Tagwangi kuzunda ejo ejwi kambo lilina nigitwe.
Let's start reading tonight in the
Arutariye kubala suno masigo. Mujipati ya seveni ya pugu ilianchito. Kwa umu paizu upati wakati sena ezi ntu zidibu wabo. Wakati balumi ya bagwesu ata amuswirile. lesa wabulemu wakabonekera kuli tata wesu Abrahamu ndi Nagari Mesopotamia gataninga kukhala mu Charani. Ndi wakamwambira kuswa mu chisi chako akuswa umuko wako kulora mu chisi echo cheo kuthondeza. Pao wakabora ikuswa ku chisi chabana chaudi akukhala mu Charani elyo kuzita awo chindi wisi nakafwa wakalongera mu chisi echi omo momukhala lino elyo taka mphatu kono mulinjiyo pe ikuthali bobo ikulatate ndi ilyakwe nekwa bobo wakaxomeza kuti yawipha kuli ngwe iwachi kono akulu nyungu ilwakwe wakuswa ingwe ndindi nakathali nakuba amwana leza wakanana mu nzira eyi kuti lu nyungu ilwakwe liyakuyendenda mu chisi chenzu akuti vakalete kukange akuwapenja chapobi ikwa nyaka ili nyanda yone eyo chisi moba yakuba mukange njo chipetheka mukayambaleza elyo kwa kumana bayoyothuka akuyondilekera muli eyi chisi elyo wakamupha chiphangano chakuphalulwa elya bobo Abrahamu wakasiyala Isaka akumuphalula busuba bwa rusere Isaka wakasiyala Jakobo a Jakobo wakasiyala basikale ibali khumi ababiri.
Upon this place we wish to approach the subject which I think is the outstanding subject.
Awusena obo chandakulanganya chiyo ncheya ikuti chiyo yandisi chamasuwa anu cha ino muya osalala ninzi ino ninzi
ero
lino gambo nchekweza ziyo ezi munchilirano mbuli obu tewenzi kubora kutambula muya osalala chitakuti yebo ulusi mbobede alimito wanzi kutambula ikuti na wuzu mbobede chitakuti ulashoma kuti ulapegwa kuli ndiwe alimwi ngwakambo kandiwe ilyo mphawo inga tosipa na ulochisi naphe chitakuti uli zimijiro ngo uleta apongo kuti gowuzi mbobede akuti ngwawuli amijito ngoleta chindi wabola phawo yakuziba ikuti wawuthambula chindi wawuthambula wabona ejo inga yachipamba muli bwiyongwe ali kwambaula kumu yesu wesu Jeffrey sunu elyo wati ndiyanda kuba kumuswangano sunu masiku pere njoba okuyachunza masiku tazi kuti muswangano wali kuchitika khambo ndithu akaambiriziya ponya ibuya okuno amwiba mu wesu uliyo abamwi pakalembera ndipensuma besu akubambira ikuthali mutolapo khambo ndithu akachisipo sena lino ndati mukwesu Jeffrey ikuti na wakandituma vyojula umwi wa mikoti ya mungwimba khabera nsezi ejinthu kuchatikiza inguwo inga antela nda ubothola inga ndachenkha ki itali injiyo na kuthalika mota itali njiyo inga ndereba kuchiziba khethana kuchichita. Iyo ndiyo njira kukutambula moyo osalala werede ikuziba ejo nchobolera anzira yakutambula ambobede ndino musina kutanzi moyo osalala wakachomezekwa ingatokweza mvwike zili khumi akutasola ikusothokapoyo imphera yachiyo eji obo moyo osalala mobete pere chinthu chitanzi ndiyanda kuchilanganya ikunji kukupha ulungulusi ndi usiku akumwi pawo kuba usiku kuthobera ikuti na kunoli mibusyo mbangaye omuno badanathambula moyo osalala akapezekwa moyo osalala amuthamike manza anu nyebo nomuna amulange buyo manza. Ino ndiyanda kwambawula ali ngo mbuli muya osalala ikuba chithondezo khambo alo chithondezo tulangwisa obo kuzisomezi chonse ziphekwa kuli ndiswe ku Abrahamu wakalithatha wayishomezyo kaamboleza wakapha chishomezyo kuli Abrahamu arunyungu irwakwe irwakamuthobera. Ichishomezyo chakamambwa kuli Abrahamu arunyungu rwakwe. Eyo eyitondezyo chakubanthu vachiphangano.
Now there is a vast difference between just a Christian.
Lino lirwanda lupati akati kamuna Kristo wabuyo amuna Kristo wakazuzikwa moyo usalala. Iyo lino tulajana eji kuswa kulukwaro akujivika buyo mbubonya murukwaro.
The first place there is a Christian professed to be a Christian.
Iwusena kutanzi uli muna Kristo uli banda ikuwa muna Kristo. Pere kuchina uli muna Kristo tanazuzikwa amu ya usalala. Uli munzila buyo ya kuwa muna Kristo. Mwabona ulali banda ikuti ulashu. Ulaberega ulinguo peleleza tanakupa uyu muya. Wamu ya usalala. Taningasiga kumbaga ni eyoleza ya utuleza wa itambula.
Because that God
kambaka kutileza wakabamba jipangano Abraham na agamana kuita Abraham jiri chikozi anyo ya witwa kwa musho misunu.
He called Abraham and Abraham moved out of his country.
Wakaita Abraham kabere Abraham wakaswa mujesi eji akionjira munyiga inyenzu myokara agati gabantu benzu. Kabere ejo jagare jikosi anyo yijindileza aita mtu ikulega ibu bibu wakwe we mpa kusibisi yakwe ulaswa mpao kupunga ejo mwaga bedi ukupona mpunga ilipia agati gamishobo mipia yabantu. Eyo mpao lesa nagamana kuchana Abraham kuba ushomega uishomezyo ejo lesa chagampa jabuti yoba amwana alimikuinda umwana oyu inyiga yonzi yolongese kwa.
Then God confirmed his faith by giving him a sign.
Paulesa wakasimpiki ya rushomo rwagwe umupa jitondezyo alimu jitondezyo wakali ikuparuwa. Ili ikuparuwa chikozi ya nujamu ya usalala. Ntumpango tutonya tutobela twajipati eji ya tuwaswa ikubala utina muyanda ujiremba.
Stephen said in the 50th.
Eyo ii, Stefano wakati mugampango ga 51 nyoba sijunguli ibata parudwe mumoyo amatwi nyebo mulagasi ya muyo soo yonse mliwa mauso wakajita mulajita nyabu.
Circumcision is a
ikuparuwa nchiko janu jamu ya usalala.
And God gave Abraham the
yoreza wakapa Abrahamu ii jitondezyo ya kuparuwa na agamana ikusumi na leza ayishomezi yakwe akuswa kunjila ujesi jenzu mwabona jagari jitondezyo. Ili wonse bana bakwe runyungu irwakwe rwakamuthobera wede kuba ajitondeze eji umubiri iwabo kambo jagali jisalesale.
It was to separate them from all other people.
Jagali jakubandanya kuswa ku bantu bonse bambi ejitondezyo jakuparurwa.
And that's what God uses.
Ero chijole san chabere siasunu. Yalo chitondezyo yakuparuwa kwa moyo. Moyo usalala. Iyo jibamba mbungano yaleza iwa mbungano yande kuswa kubusumini bonse ibombi. Galumishomo yonse yatunga pere ne kubabobo mbantu baganda nsigwa. Bala imumishomo yonse yatungwe pere ne kubabobo mbantu baganda nsigwa. Amdirengere kwamba ula kumuntu maminichi obire ndakwenza imwambira na wakatambula moya usala nape ayebo inga wajita.
It separates them. It's a mark. It's a sign.
Ulaba andanya nimpa waro chitondezyo walime moya usala la chitondezyo.
And it's any child that refused circumcision.
Aimichi kufumga mwana wakaka kuparua mchisimenano jagare ijo jagari jimfule jagumbere jamu ya usalala wakanyonyono wakuswa agatika bantu.
He could not have fellowship.
Tagari kukonja kuswangana abamwe bambunga utina wakaka kuparua.
Now pattern that to today.
Lino chikozano ejo kumasuba ano imuntu inga wagaga kutambula rubizo rwa moya usalala tagonje kuba arusan agati gababo bajisi moya usalala.
You just can't do it.
Tagonje moyo kujijita wede kuba ibopange. Bama bakali munga bamba kuti bayoni bama pepe benda antu omwe. Kambyo gaga indi pere kamwe igabwini. Yamuboni nziba bajikwangala kuba ruswanano. Ziyo zyabo zilandeni. Zilengwa zyabo zilandeni. Uyenda ikwabo kulandeni.
That's the way it is with the world and with the Christian. When you have been circumcised by the Holy Spirit,
akumana Kristo chindi waparuwa kumuya usalala. Yamba kuti vuko sora rulomo.
Circumcision could only be in the male.
Ikuparuwa wakakonja ibyo ikuba mumwarumi mbere kuti na mwanakazi wakali wetwe umurumi wakali kibera jagwe wakaparuwa anguwe mulayeya muli Timoteo awo mpolyagamba omuya nekuba bobo yofutukwa mukuzyala bana kuti na wasubana na mulushomo abusalali akuli batamika konse lino kuparulwa muli zijindi sala wakaseka mutende kusule ilyakwe kumurumbe wa angelo jindi nagati Abraham mukutaziba kuti wakalini mwenzu uli uli mukaitu wako Sara mboboti mbwakaziba kuti wakajisi mukaitu muli Jesu mbwakati muli mbwakabete masuba akwalota mubonya mbokuyoba mukubora kwa mwana wa muntu. Amuyeye, ezo zitondezo, tijaga hapwa musanza kusodoma akomora. Munyiga, agati, kaba gombi, pere, jagali java sore, ibaga itwa guzu.
And Abraham was called out, and the word church means called out.
Iyo Abraham waga itwa guzuwa. Iyo bala mbongano, yamba, kuitwa guzuwa. Kwa andani sikwa, muli Abraham, wagari andani ya mwinyi, kabela, wagari parwidwe.
And then when Sarah laughed at the very message of the angel, God would have killed her on the spot.
Iyo pa wasara ugasega umurumbe ngonya wa angelo. Lisa nagamucha mponya busenao. Pere taga gonzi. Penzia Sara gautawe. Penzia Abraham. Kambo bagari bomwe.
She was part of him.
Wagari jibela jagwe. Tamujiri bobiro pere bomwe.
So, circumcision, the Holy Spirit,
abawa kuparuwa muya usalala sunu ulaparura imoyo nkabela chitondezo chitondezo jaga pegwa umwi wakamba abuzwa umwi nilorora vyo eji ikutari mburi ikutana kambo mwaro mbeni pere mburi mwisha mburi kutana mburi mwegamba iganji kuti obu tabuli kusana wakutana pere wakari imu jema ni mweneni kuya kumkomwe ya kumbo ogo kutoka bedi wakatambula muya usalala eri wakasala mkaka kwa kabela wakari munga wenda ashonto kabela wakari munga watambika mansa akwe na kwamba ura mnyambo eri wakari munga wasusa alimi wakari munga wasotoka alimi wakari munga waongorora eri wakari mchito walele mega mburi wapo kabela wasimalela wakwe wakamuambila kuti inu wakari kuri ndabotero masena ayo ngokabede wakati wede kuti wakali kunselero agati gajigama ejo ya manoti wakati mpawye ya kuti balo manoti wakati masimpe wabede wakati ee alumbwe imwami kumanoti ee wakati saa ulezigintu imanoti amerika jibera jipati wakati kupa mkozi ya no moto gara wakusia manoti onse uswa kulinguwa tojisi ijintu hitaji gama ya jisengere wabobo ejo jitanji laguru lama uliwande ne jindi muya usalala wabora alinduwe usigira mseso wanyiga ei tujigu yandi kamera baragurwana kamera kamendi intu ya wajita anduwe pe wakaziarwa wenyiga imbi ulivyo mbole msogole zindi sile kumi iguinda msogole mbonga waba ikutina wanjira msiyogo sirikule manengi ya umasaga agu Afrika
when the Holy Spirit comes.
Uliwande nejindi muya osala luwasiga, kabela walo nchitondezio, walo nimpa agati gabantu.
Now, you say then, Brother Branham,
lino mati, mpao mwes Branhamu, ejo jitondezio ya kuparuwa, ya kapegwa, kuli Abrahamu na,
that is true.
Owo mwini,
akuno
nyunguruwa kwe, ee, chibotu, lino, tulajula kwa Galatia, ipati 3, igampango, 29, akubona ejo, obo, mwejiko nja iwe kwa ulindiswe, Galatia 3:29.
And just see how this circumcision could have...
Akubona vyo obo, kuparuwa ogu, mwejiko nja iwe kwa, umunamasi, igutina tuliwa masi,
igali,
uwezi arwa, kwa unyama mbotu bede.
Now the first
inorutanzi ndi andakubala agampango 16.
Now to Abraham and his
ino kuli Abraham arunyungu irwagwe ishomezio yakapegwa.
Abraham
arunyungu irwagwe. Tagamba kuti eyo kunyungu ufumbwa buyo mushobo wae gwamba oh ndiri nyungu za Abraham ambebo pepe o runyungu runyungu rwa Abraham iutali kunyungu muri ibanji pere muri omwe eryo kuli kuli balo eryo kunyungu rwago uri ngo Kristo
Kristo
wa runyungu rwa Abraham sena murashoma obo chibotu lino atujane igampango ga 28 a 29.
There is neither Jew.
Tagugwe mujuda nanka mukirege. Tagugwe agwalo. Imusige na mulubusi. Tagugwe nanka. Mwarumi na mwanagasi. Kambo tonse tulibomwe muri Kristo Jesu.
And if ye be Christ,
ere utina muri. Iba Kristo. Koguti inyebo muri runyungu wa Abraham. Harimi muri baswana kwenda na wujishomezio.
How do we take on Abraham's seed by being
Mbogu timbo tuba runyungu wa Abraham. Winda mugu ba muri Kristo, pao, tuli runyungu wa Abraham. Rino wakari nze runyungu wa Abraham. Mbuli, inga, tuwasumana na kwa Roma 4, ama sena indene.
Abraham never received the promise while he was circumcised.
Abraham mutaga tambula jisho mezio, ujindi naga parurwa. Ikutondezi ya kuti kuparurwa jagari, jiko shenyo, ibu yo. Waga tambula jisho mezio, gata nagu parurwa. Ili jagari jiko shenyo, jago suminwa warusho mwagwe, oro nwaga jese, gata nagu parurwa.
Now, when we are in Christ,
Dinojini towa muri Kristo, tobaru nyungu wa Abraham, abaswana anto ume a Kristo, kigago, tawe magani mbotubede, mujuta na munamasi. Iro nyungu wa Abraham, nyungu wa Abraham, lulejis irushomu wa Abraham, oyobweza leza kuchwiri agwe. Iutananganya obo, mwalibonega guba liabukuba, obo, mwalidemega haja kukambia, Mbwari, iwamba, iwamusaresa, ulabweza eleza kuchwiri agwe, ya utalanganya ili jonse. Abraham gali amyaga ili magumi, alijiroba, ya kukwambena, asala gali amyaga ili magumi, alisambomwe. Gabweza eleza kuchwiri agwe, iwita ili jonse, kuyimpana, ulindirio, mwriguti, ijagaligo. Ino mwye ya nzi ejo, hamadogota, tobaga eya, abuswa obo. Ino mwye ya, ikutibantu. Baga ya nzi, chindi ni wakabona imutala, yaga ili magumi. Karijiroba ya kukomena, lea kurumbaizia, leza gonse, kakaligioba mkwanda iwinda kumbuga intu wawe. Alimwi, walo, kari miaga ili magumi, alisambomwe ya kukomena, ikutandila miaga ya yosanwi. Windi lila uya kumwezi na, pere, nyoma wana, chikubamba ulile mega bwenzu, lushomoro Abraham. Eyo jindi waparua umuya usalala, kula jitaji tujujwana kulingwe, kula kubamba, iku jitazi tu, zogali iwe ya utinga, tojita. Kula kubamba kuweza jisho mezio, akusho maleza.
Now, it's also besides a promise.
Lino agwalo ula, kunze ilia ii, jisho mezio, ajitonde ezio, waronchando agwalo.
Now, if you will go with me unto Romans, first I want you to go with me to
Rina uchina muyanda iwenda andime kuba Roma Rutanzi ndiada uchimwende andime kuba Efeso 4:30. Elio atubale awo anini buyo. Ba Efeso 4:30 yambabo. Ino mwaka mkwa bantu banjilogo. Kabamba izintu yande ni uti jando. Uti na wanjila mungano. Ulijisi jando ya mungano. Eri bantu bamwe balati. Kubamba busu wa mwe. Ibusu wa sabata. Ejo nchando jaleza. Bamwe bo balati uti na twabika mumembala ibwesu mugabungwe gamwe tulana machigwa mugwa mibwaleza ino Bible yagati amulega matwi amuntu onse abe abubechi kabela aleza abe abwini ino Efeso 4:30 yamba bobo eryo mutapezi mu ya waleza usalala ulinguo mwagandwa kubusu babwaru nunugo Ndeerera kwa mugali anini, kule ilino, wibamba, ino nyebo nabagwesu basi tulaula, na mumone buyo ashonto, mwawana? Sena, mwaziba kula mpa kwa jindi, jando, mwajitola, yutari kusira gulugulusyo, rutobela, mane kujindi itobela, ino yemwe jarubila, kusira kumusuba, warunu urwanu, ogo, kula mpa kwa jindi, kumagandwa. Ikusila kubusuwa paru nukwa rwano, jende, nwekano nunga ikuba alesa. Ogo, kwa kulampa, wajindi mwe usala, mbo mwanda. Kutari kuswa, kurubu kulusyo, kuya kurubu kulusyo, pere ikuswa, kubutamani, kuya kutamani. Mwagandu wa kumuhu ya usalala. Obo mwe usala mbo vete, tuwaronchando yalesa. Kutuwagajana, wagajana luzialo, kumesu agwe, kabela, kula kuyanda alimui, kula kushoma alimui, kula vika jando jagwe, alindu. Ino chinzi jando, uriwase ba, jando jirungurula, na wamba mulimo, wagamanizi kwa. Amen. Leza waga kufutula, uusalasia, uusanzia, ujana kwera anduwe, kabela, wagana machigwa, wagamanizia. Ulijipange jagwe igusigira ubusuba bwago bwarunonogo inamatigidwe yalo chintu jimaninde inomuyo sala ninzi waranchitondesyo tulabora alijeyo waindaga indiga nini murumbe umbe itondesyo yo paulo tagamba nyambo jagali chitondesyo kubashomi na batashomi lino amuzwe pele mulijeji muyo sala chitondesyo namba ejo muyo sala chitondesyo It's a sign that God. Jalo chitonde ya kutilesa wagapa bana bagwe basaridwe. Na gugaga kunyonyonwa kuswa abantu. And to receive it is to be finished with the world. Abutambula. Manizikwa kunyiga azintu zyonse zyanyiga. Iwajipange ya kutilesa wabika jando. Ya kusumisya alinchijo. Ndagari uwelega munjanji oguno uheri Waterbury. Eyo pari unga kwa seremuga uyolongela motoga. Mwesu wangu dog gaingwi usere oguya kakwa igulongela nyotogala. Jindi motogala wanolongelwa. Bagalangalanga motogala oyo tigulangalanga. Eyo utina wakajana jimwi jintu ijisiga motu awo. Kwa jinga jawa agu paiga. Agufumbwa jintu eyo jinga. Yanyonyoga. He'll not seal that car until that car is sold. Taga na matiga moto gana oyo igusigira oyo moto gana wagapagingwa igabo tulogo usigira wapagingwa igabo tulogo uyansi kurula magapati ya uti usungana wagwenda taguganyo nyon ijipange ejo jiri mugati eyo ndepenzi ya uti tapuna matiga maningi tulagwe gwela Ilogo ujadizia izintu. Jindi sikulangalanga inda. Kulangalanga ibu mibago. Ikubona ikutina. Tuwegweri ibu yo. Anini ujadizia izintu. Uwegwera anini ujadizia ibu mibago. Wabipairo. Uwegwera anini ujadizia. Lunyemo oro. Uwegwera anini ujadizia. Mula ga oyo. Iwamba ura ujadizia ibamwi. Yagana mati moto gara. Zirengwa zimwi ziatombe, zintu zimwi zibiabirogo, mizezo ya jisapi, takwanzi kuna matiga moto gara. But when he's found everything in his place, the inspector... Pereji indi achana, zintu zionse musena ibwasyo, sigurangalanga, pao, haina matiga, tagwe umwe, uba jamba, yaura ejo jando masigira uyo moto kala wasiga hoya ogo kwaga namatigirwa jejo we utagumi banani kangu uta nyonganyi basisi bangu nkambo ndamwambira inga jabota kulindinywe utisiyo yangwa musingo yago kamera wa dumpukisi kwa kunsi iwarwisi iwinda walo igusola kulebya na kusunganya anini aba nini aba ibaga namatigwa mwajibona nchepandula na omuya usalala mbobede jizi misyo yago mwabili sikwago ngugamboni wago
it's your seal. It's your sign.
Waron chando jago. Wale chutonde jago. Iguchi nitwasia iguchulu. Enwe magani ejo diablo sinchamba. Nitwasia iguchulu. Kambo nsi. Waka nina matiga. Waka upa ulindime. Waka nina matiga mugwa miwagwe. Kabela nitwasia kubulemu. Ayunge mio. Satan ajite chayanda. Waga inamatiga imane kubusuwa wangu waru nunugo. Amen. Obamu ya usalala mbobede.
Oh, you should want it.
Oh, wele degu yanda.
I couldn't go on without it.
Segonji kusumana na kakuta wengu.
So much could be.
Unjiro go inda kwa mbwa au.
But I'm sure Pere, you know what I'm
saying. Ndi masimpe munisi nchega nana.
Now, also let us turn to John 14 just for a minute.
Rino wagoro atuchole kuri Johane 14 anini buyo ndari andacho benijwi ndiabwini
now the spirit of god the holy ghost what is the holy ghost it is
rino muya waleza muya usalala ino muya usalala ninzi walo muya wa kristo mulindwe Rino, katana ikubala, ngena buyo wamba maji, abugana sibu shonto awa. Inomu ya saa ninzi, walonchando. Inomu ya saa ninzi, walonchipangano. Inomu ya saa ninzi, walonchitondezio. Inomu ya saa ninzi gai, ngo. Muya wa Jesu Kristo mulindwe. Mwabona, igaindiga nini, wagamba Jesu. Kabela njiga, ya indibo nilimbi. Nekuwa bobo, myo ndibo na kambo, dioba, anyebo. Nogumama mwenindinye, umama nino anyiga. Muya, walesa mumungane ya kwe. Ino kwanzi, ino waka jitiranzi, eji, kinini, ajiyo, jachunza masiku. Pele, ino waka jitiranzi, kambo nzi, waka jita, kambo nzi mwe usalala. Ino, wakabwole lanzi. Ino wakanjiri lanzi, mulindwe. Ino wakanjiri lanzi, mulindime. Wakari wakusumana na imiri moyaleza. Nijita ejo jivotelezi ya tata wangu lionse. Seika mwole la kujita kwendo wangu. Ndemwini, pele tata wakandituma. Elio tata wakandituma, ulandime. Kalimi mbole tata wangu, wakandituma, ubonya damutuma. Oma, itata waka mutuma, waka njira, mulingwe. Itata waka tuma Jesu, waka bora, mulingwe. Waka berega kuinda, mulingwe. Jesu oyo ugutuma, ulaunkandwe, halimi, muli mulindwe. Ere kutuyamu ya mumi, muli Jesu Kristo. Waka mubamba ibujita, kulide mega inzira, njaga jita. Kuyaguba, amuzezu, umwi, ugubwene, obo, moya ujita, chindu wanori, mulindwe. Kambo obo, umi, tabukonzi kujincha. Kuya winda, ikuswa, mumubiri, kuya, mumubiri, pere, ya wanji ujincha ibupange, wao, kambo nguleza. Inomuli Johani 14, atubalevu yo aneni, utaligira aga mpango 10. Mula shoma, utindiri muli tata, tata, muli ndimena, imirimo, majwi ayo, ngega nana, muli ndinywe. Zeaga nani iwangu, pere tata ukara, muli ndime, ulaberega. Amuye ejori. Amundicho me kutindiri muli tata, tata mulindime, na walo, mundicho me kambo kamirimo, njionya. Choveni choveni inda muambila, oyoshoma, indime, mirimo yonjejita, piyojita, awalo nkabila mirimo mipati maningi guinda, hey, uyojita, kambo nda inka uli tata wangu. Sala tamboni, amone obo bwagamba lino amulangi eji obo eji moyotuga najibala buyo ambere aneni kulabala kuseremuka kutandira ikampango ka 20 ero fumwa jintu chomulomba mu atubone naga nya ya ero fumwa jintu chomulomba musinali yangu ejo njojijita utegwa tata apegwe bolemu bomwana Yutina mwanomba ajili jonse musinali yangu njoji jita. Nina mulandianda amubambe milao yangu.
And I will pray the Father, now watch.
Ili njoro mba tata. Nina mulangi. Kabela uyomupa mukwashi umbi. Utegwa agakaririne. Andime wali onse.
Even the spirit of truth. Whom the world cannot receive. Because it seeth him not.
Nova muya usalala wabwini. Oyo inyiga ngoita kwanzi kutambula kambo taimuboni na nkagu muziba. Perenyabo mulimuzi kambo ukana andinywe alimwi uyoba mulindinywe.
Who is that spirit then? What is the Holy Ghost? It's Christ.
Nguni oyo muya usalala gai. Na muya usalala ninzi. Kristo mulindwe.
That's the Holy Spirit.
Imukwasi, oyo muya usalala. Ilo jindi mukwasi asiga, uyoji tazintu, jionya, zega jita kujindi mukwasi. Nagali mulindime, njolo mba tata, kabela uyomupa oyu mukwasi. Mulimuzi mukwasi, inyiga, taimuzi pe, taigajiti, pere, mulimuzi, kambo, ulakawa lino andinywe, Jesu gaganana.
But he shall be in you.
Pere, uyoba mulindinywe. Mbobo, bomwede. Oyo mukwasi. Uyoba mulindinywe. Sega musimbuli bomushara. Njobo ora kulindinywe. Sega, lino oyo mukwasi, Kristo. Obo muya usalala mbobede. Ngu Kristo. Nakuba bobo gaindika nini. Elyo njiga, taiga ndibone limbi. Pere, muyo ndibona. Kambo, ndila pona. Muya, pona anunyabo. O inga twasumana na pere igumusibya inongoni walonchando walonchitondezio walomukwasi mwabona ogogo simbabede irunyungu rwa Abraham lulaugona dinagwano atujane eyo e obo ibumbi mukwasi mwabede atunke kuli Johane Mutanzi 16:7 iwona na tarisiku Mwambirira, awalo, mulis obos mwambirira mwabede. Gabamba mwambirira, tulijisi si mwambirira, tulizi obo. Johane Mutanzi jipadi 16, amulindi ya nini, munijatile, musarai Johane, genjiyo 16:7, munijatile, ncho hiyo, ndamba eyo, ndabala eyo ilobite, ali yangu, jana 16:7.
Nevertheless, I tell you the truth.
Nogwa bobo ndamwambira ibwini iwuti. Yerede, ulindinywe iwuti ndinke. Kambo ndatainka, imugwasi, ndagoyosia ulindinywe. Pere uti, ndainka, ndiyo mutuma ulindinywe.
And when he is come,
iyo yindi asiga, so ipa imulandu nyiga. Yajibi, akululami, akulubetego, ikujibi nkambo, nabandisho mi, wabululami nkambo, nda inkagulitata, nkabela, kamugandibu wanilimu, kulubetego, kambo mwami wanyiga, eyi, wabetego wakale, ma, lino, ziwambirira, janwa mwuri Johane Mutanzi 2:12, lino atubale, anini buyo, Johane Mutanzi 2:12. Hamunijatile Johane Mutanzi 1 ya 2. Ngejiyo. Na zilamba is. Johane Mutanzi 2:1. Gusiga ku 2. Banaba kubanini. Ezi 2. Na zilembe andinywe. Kutinywebo mutabisi. Ere kutina muntu umwe. Wabisya. Rejisisi kutuambira kuli tata. Jesu Kristo mururami.
Who is the advocate?
Nguni isi kwambirira. Jesu Kristo murulami.
And he is the propitiation.
Arimi walongo. Walo ngomulungo wasibi Jesu. Agutari Jesu byo. Pere agwalo kusibi zyanyiga yonse. ino muya usalala nizi ngusigwa ambirira ino ujita ino nguni sigwa ambirira ino ujita nzi ubamba iwa ambirira ulejisirose ula ulaima mwusena bwago ula ulajita zintu zota wanzi ujita walo ngo ngomrungo wa sibisi yago ngoburu wa miwago ngoguponese gobago walo mbo miwago walo mbubuge iwago ngogos ogolisa kwa jatila kambo gandu ngusigwa ambirira omotu kwanza kunka mutupangaligo ajejo upasauga jejo ya obo jindi wa wakombele sisi ya igutasiba wesu jindi prejisi imu ya usalala tudadari vila mjintuye mwe ya utasiba imu ya usalala uwari ya utu ambirira ngusigwa utu ambirira ulatu iminina nguloya wesu ulaima aria na kutulombela katuilombeli tomeni kambu mu ya usala mulindiswe ulatulombela imu ya usala upabuga nasi zindisi mwi amabala ngomuta wanzi kumbwisya alimwi ulatulombele sezia obo mu ya usala la mbobede jindi ndenda mujitujiri jonse ndi ndilenda mbuli ikana kanini ulenda mbuli mutumo nini tu tulenda munyika ya mutima izwide wasinkondo izwide sibi izwide tose izwide zintu jonse yebo ati oh ndayowa kweza bumi wabuna Kristo ndi ndayowa kujita yeji ndayowa kujita njojita yeji
don't be afraid amen we have an advocate amen
utayowi tulijisi sikuwa ambirira amen oh ulaima munsi Yesu uli mulindiswe alimi ulatu wamberezizia imu ya usalala chakusumana na utuwa ambirira jindi jonse walo usi utuwa ambirira oh obo mbotu mbalisa kulijejo ijando jitondezio muyo abumi lezo kuchulu mukwashi bumi sikuwa ambirira inanguni oma inga twasumana na kwa maora anchijo lino tulaji nchabu yo waka indiga nini lino tiobuzia lino igashomezia kulindiswe kumasubaku mamanini uyu sikuwa ambirira jando ishomezio nitu zionse zotokana na kujatikizia ingwe sumasiku zindi simbi Tresiolo yakumi ya gabambwa ichomecho kulindiswe umasuba kumamanino ibaga uchisimu kuzwa obo bakati sibyo jando mumubiri wabo muri yisibyo ayitondezo gaba ushoma kuti wakali kubona abera bagenda kujihule yamulao walo gaba parua umubiri sino tatwendi kujihule yamulao twenda kunguzuzi yabubuge twenda kunguzuzi yamuya oyo uli nchando Yesu jene zikutuambira wini mugwashi wesu wini jitondezio Yesu jene jaguti twakazerwa ikuzwakuta ibantu basalesale bagambya balile mega kwenzu baga ikwesalesa kuchulia kwe gabaita zintu zionse zimbi ikuti daziluzi ichulia lesa dililuzi obo oma omuya usalala mobede sena mula uyanda sa inga yemwanda akubanguo batubone na wakashomezekwa ino atutokele uli Isaya bukulia Isaya atujane ijipati pete ita Isaya lino tuka uli Isaya 28 alimwi tuatalikila utandila ii atukwezeka mpango ika 8 ikubona eyo Isaya nchagamba nyaga ya mianda Yerusalemu akumi haibiri autana usika inga tuamba kunji kujatikizia yeji kujogera wendo lonsi ika indi pere tuatalikila ibu yo mponya awa akubona na wakashomezekwa umbungano ino mbuzu banzi mwagere de kusika umasuba kumamanino jindi wakumana ii bubi inamu yeye bala nilimo kunji masuba obiro akumamanino nyaga yazi uru siobiro ya kumamanino
Not the eighth verse. All for all tables.
Lino, gampango, ba eight. So onse nkambo, onse matafle, azwidezi ya. Ibu sofi ya kutitagwe busena busalala. Amulange gonse sunuguti, mjijane. Amulange gonse, akubona, na tuli mubuzwa o. Onse matafle, ba, balaunka, ujirariro jamwami. Alimu jintu jitanzi. Mumundando wazintu igulia igabela gaji nkwa yuba uba na igakiraka gasoda aku kagwamona akupanga mulaliro yaguli ago gerede upangwa manza amuya usalala jinkwa jitagwe bumena Kristo talisitombe amusofipe khavela ako ngamene languwe yinthu yembe yayipha kubanthu abo banywa babeja ibabha bafeba yinthu yonse uyo kufumbwa ikuti vazulirwa kumbungano kulenoko tina munthu wasa kulia yendi mwathulia ejo okuno kulayoya akunywa kunyonyoko kulirwakwe ngathwerukwa muviri wa mwami kutina taphoni ibomi tanthamuka kuli ncijo alime kuti thonjedye chithondeza kuti manjezeci ako eni achisimulani oyo uthali takwecipera andime wakamba jesu pere onse matafule a mwami azula ibusofi takukwe busana bomwe busalala amuswirire kuti na eyi tayithondeze isunu ngwani ngundi ngone ngwaya kuyisya iluzivo alimwi ngwani ngwaya iwomamba kumvisya njicho ngoni uya kumvisya aluzi ngoni ngwakonja iwomamba kumvisya njicho alerekweresa ndimuna presbyteria ndili muna methodist ndili muna pentecoste ndili muna nazaren ndili muna pilgrim holiness ejo tajambi chinthu chomwe kuliresa tafule vyolimbi ino muchomonzi wa njisyo methodist baptist presbyteria pentecoste ni njisyo ya baibele nguni ingweyo yopunita njisyo mbomuti mboziba chindi wautambula yonjera mulijejo kwasanu masiku mwabona nguni ingweyo yopunita njisyo lino mlange awakalesegwa kunyonka kumukupha akusigwa kunkhoro ngakwanda panini balati ndakayikha kumungano bama basulirwa kumungano tejisi chinthu yakulwa ejo oyandwa mukwesu nawishayi kuti eyojili mukuthepimwa eyojili kapotho kuzolirwa kumungano ya bama elesuilira bama akuyendera mumuni omwe yepo uyendera muli umbi lusa wakuyendera mumuni omwe wezile muli umbi wezile wakuyendera mumuni omwe pentekosto yakuyendera muli umbi pere tuyendera tala maningi kuyinda oposuno ile kuti na kuli njerani imbi yoyindira kulindiswe yayindi kumazuwa matanzi tindi njika kwa zeme zila ii kwa zeme lusa wakaisya kululamikwa kulushomo okwali ibuyo kukusya iwanthu ikuswa ubunakatholika kunjira mubo protestant muluswanano wakuchwi kululamikwa kulushomo oyo wali mubalo muphati wezeme iwakaswa kuli oyo ambali wakasiya wukulusho irumbi kulakathekwa john wesley wakapa sunganisiya ansi ikuswa kuli yejo aku mule usya usalasikwa ikuphwana bumi bunjoloma kusalala ibuwathu dalasikwa kujwidyaleza kuphaluthangalo moyo wako ejo takasunganya kusya ikunji kwa njisyo ya lutheran pawo ambali wakasika pentekoste alubisiyo po muya usalala ejo wakasumana ansi iwe alubo kukuthambula muya usalala pambopo ero lino yathalika kusungana ansi yazipego akubozesya muya waleza wanjira mukusule wazithondezyo azigambyo mumungano alimwi wazunganya pentekoste ino chinzi kuli munsiloko kubola kwa mwami jesu kusikira ngonye muya wakali mulingiwe kulapereka mumungano pawuyitha zinthu zyonya zyakachitha jindi nakali wanu anyika ndikwakaliko komwe kaindi ikuswa kujindi japaapostolo mane jindi eyi kambozi wabona kuli kwa zeme yasumana ino chinzi mulibyo janza ilyako ikalibola kuchinzizimwa chimvule pere ino chinzi walo kumweka ino lutha wakalinzi ndikumweka wa kristo ino wesile wakalinzi ndikumweka wa kristo pamulange ibukhalo kwa bili sunday wakazwa kumana ibuzwa kumbi mudhala dr whitney iwakaisya phonya awo achikambawu eji umwi wa mamaneno iwachikolo chakale wakafa ikuthandira makumi alifuka ndayeyera bili sunday wakali ilupukulusyo kumamungano akusinabuyo mubuzwa kwakwe takafunga kwaindi kaima ali akuongolola nyonse ndi wana methodist mwakanjira mathoperanwa amiswangano yalupukulusyo wakamba usi aponse nyonse ni wabaptisti mwakanjira mathoperanwa amiswangano yalupukulusyo yepo ni wa presbyteria takafunga kwaindi wakali Billy Graham wabuzwa obuno amone ili mphawo chindi chichona iyo imbungano yakusinabuyo yakali ikupa alupukulusyo lwayo chinzi chakachithika ibamakani mamotho a aswide ibakali kupa alupukulusyo phawo kwakayuthuka babunyina ibana boswe timisi Wigoweth, Dr. Price, Amy McPherson, Bones Abo, Amange, Smithy, Wigoweth, Naga kwa busiku mwe, we, Price, waga kwa jifumo ya gatobela, maora ali magumi, obiro aone, nagari kumasena amulimu. Lino mama nino angu, ayabu selamuga, amulangevu, damuhwe gundi kwa Billy Graham, damuhwe gundi kwa Oral Roberts, ndabona amisu anganu, gaitimuga. Lino ndipenzi nze, free mama nino, bukaro bumbi. Mwote beni sonde mwaganjira, abangwe, lagabora mwagache, nwagamano buyo mkurusyo, ramudi. Neriri mudi naganjira, umane buyo mkurusyo, ramnox. Neriri nox naganjira, nwagamano buyo mkurusyo, ramfini. Fini, iguswe Kelvini, Kelvini iguswe, abobo, Wesley, iguswe, Luther. Mwiyabusele mwaga mwukaro, mwroga siga, paoro mkurusyo, mwe, mwroga manina, lesa, ugusha, irumbi, mwe, mwune mwenje, ii. Umana, ibu yogwenda mboli bobo. Lino tulimwa mani aji ndieji. Amgwi muntu wakarangila mama lino amanyoneno agwora wa Kristo pere bagajise ikungi wakulangila kumbere. Iweta wabachuta ndege zienze kwa abaswa kuma planet angi. Mirengalenga zionse zitu zotubona sunu pere tulimwa mani no kuliwano lino. Bagalizi mungano kuti ya gerete ikutambula inguzu ya galino berega mungano milimo njionya ya Kristo kambo mboli yungle. Mujia siya ilogo, usia ilogo. Akumwega kunji. Waweza jinsi zimwa. Kulare kuswa jinsi zimwa. Ikumwega ikuje. Kojana. Kwa jinsi zimwa. Iwa indaka indi jinsi zimwa. Jila swena. Monsilogo. Monsilogo. Mane jisamwa jinsi zimwa. Jaba jintu jomwe. Inomu ya waleza. Wakaberega kunsi. Jagururamigwa. Kunsi ya Luther. Kusalasi kwa. Kunsi ya Wesley. Lupisyo. Romu ya usalala. Kunsi ya Pentecoste. Alimingoyu. Ikubusuwa kwa mama nino. Kaubelega kujita zintu yonya. Zoga jita jini. Nwagali mwini Kristo. Inochinzi. Imbungano ya Kristo. Jaba yomwe. Eyo. Mbozia. Swanga nina mwyo anto omwe. Ogu swanya kwa mama nino. Yabunga kuinda. Mulingalinga. Bayongolola. Atala kuyosiga Wesley. Luther. Abamu bose. Iwavoka indi. Masuba. Ayo. Guya. Oyo mutanzi uyoba mama nino. Oyo mama nino uyoba mutanzi. Nkabela uyobora buboge. Tule kujindi ya mama nino. Amusirile ejo muyo salala. Chojita. Muyo salala. Uru ramigwa. Mwana jimhule buyo. Juba uba. Janguo. Muyo salala. Usalazi kwa. Jimhule jisia anini. Janguo. Muyo salala. Urubizyo. Wanguo. Jimhule. Jisia logo. Dino muyo salala. Ukubozesia. Wanguo. Mutungwenya. Omno. Upanga zitondesio. Azikambio mburi. Mbwaga jita kumatari ilo. Mbulemu. Mwandi itaguti mumbulus usalala. Neguba agwalo inga. Mwatari gizi alinu. Amusirile bagwesu. Amusirile kulijeji. Uwose matafule aswide marusi. Tawwebu sena abusalala. Nguni ingwa ya kuhisi aluzibo. Nguani. Nguwa ya unida. Ikumbisya njisyo. Abobarese kwa. Ikuswa. Umugupa. Abugusi kwa unkoro. Yutari bakwanda banini, bakwanda ba Presbyteria, bakwanda ba Methodisti, bakwanda ba Pentecoste, bakwanda ba Lutherani, bakwanda ba Nazarene. Uyenda mtu umwe uri bambi deguswa, unkoro agulia, sirio, simwe, siumu, keji jabora. Kamula uwele deguwa, atala amulao, atala amulao, muzila, atala amusila, atala amusila, au. Ganini, awali ya ganini, kambo, milomo, imamauga, amiraga, imbi, mwenjo gananina, ibantu aba. Ulioyo kwa gati, ogo kupumuna, mwenkubo, umyojitia bagatide kupumuna, alimi ogu, ugatarugwa, ni wabobo, eba gamu. Imoya usalala ikutina eyo tayirinzila. Mwaga siga abuswa wapende kwa ste. Ika sisi muamiaga mianda ili ijiroba kumi haibiri. Gauta nabora. Boyu walo abuswa wapende kwa ste. Gabora ibuyo mbubwanya. Mutumui wakati iwamba ibuswa kwa sabata. Degagi na iwamba mwini wamugano na bugombi waumui. Kere wakati ibuswa kwa sabata. Sabata yareza wakati ibuswa kwa kuliogesia. Mbobu buswa kwa kuliogesia. Ogo kuri ogesia, wakati ikuti mujuti bagatide upumuna. Eji, chijo, amen. Uyoma mulao atala amulao, musila atala musila. Ko kuri ogesia, inomuyo usala ninsi, ikuri ogesia. Oh, amgole kuri ndime. Nyose nubukatede miguri. Kabela jomupa kuri ogesia. Inongoni umwe ubola mulinduwe. Ugo paru mono. Itondeze jago. mukwasi wako kagwasya aliogesya anamatiwa mbobuti mboya yalonchitondejo inyika iyozwa kuti chinthu chimwe yakachitira kuli nduwe inoninzi walo mukwasi inoninzi ijando uli akuliogesya ulijesi ngusi kwambirira wako ikuti iyepo chinthu chimwe yachitika kuli nduwe uli chinthu chimwe awo yakukwambirira chakukwambana wapana ukwamberezisya walo muya waleza upona mumgano wakasinsimwa nchopeni obo woya kuba iye ndi wakusika uyoba uteli uliogesya akuthamani leza wakalenganyika bahebrayo chipadi 4 leza wakalenganyika akuliogesya abuswa kwachilopa mbombopo ikuswa kwalusere kachokera wonse wonse pokapha obo uli wamachuta uchiphangano wamusera umwi wachindi mbombopo ndilibalanka akuliogesya kuswa pomwe kuchokera kuswa kuthanzi kwa mhwiri ikuthalikalupo ikupya ikuthalikalupo okuthakule kuliogesya leza kwakamba ine leza anakalenganyika mumasuba ali chisamamwe ndindi nakaunka kuliogesya pakaliogesya kuswita awo mbombopo eyo chakachipama takachokera kuswa kwaluse akuthalikalupo chakati vyochimvule lino eyo chakati chikosyeniwo mbuli mwezi kuzuba pereji ndi suba yapasuka tatuyandikani mwezi linamuwone eji oh mujoponu seleveni imwanakasi ya mwezi kunsi ya matende akwe azuba kumuthwe wakwe oh inga twainda mubaibele kuswa kuti unisyo kuya kuchifunisyo akumuthondesya mwabona pere ino chinzi chindi baibele ni yakati mbahebrayo chiphati 4 ikuti na jesu nakapapha kuswa kwakuliogesya natakamba mbopo kumani nakamba ibuswa kwakuliogesya ino mbuswa anzi mbakakanana kuliogesya amole kuli ndime nyonse mbumenitwe mikuli eli chomupha kuliogesya mathawi chiphati cha 11 ikaphango ika 22 amalangi mphawo tujana eyo chindi thwabola kuli nguwe khambo walowo ikamba pa Hebrayi 4 kuti wakanjira mukuliogesya ndikwa jesu pakamana ikuswa mlimo yakwe ya nyika mbuli ilesa mwaka chitha ikuswa kuli yakwe ine nakalenga nyika utakweta kuli njiwo waliwo inilafuboti inilafuboti imakana matikwa amuya usalala kusiyira kubusuba walunuka rwanu kho kuliogesya uko wasya zikwambirira jando muponi oh ndibanga ndaboterwa nandibanga ndalekerekwa oh za wakachomezekwa kulingiswe mukasi branam za kulatondezekwa mubaibele chipotu athuye kuli joele ikusuma eyo joele chakamba kuchatizyanguwo omwero mba kutchwirya leza jakalerekwa sena mulalianda ngeya kuti ndiyathali ichwi tandizi awo kutwa linonga thuli mhwi chipotu thuli kuli joelo lino thuya kuli joelo chiphati ya 2 ya joelo alimwi tulathalira akamphango ka 28 joele 2:28 mnyaka ya myanda ilulusire yakuthaninga kubola iwa khristo musisimi mumuya amuswirire ili kuyobola kuchithika kwakumana kuti njotchera muya wangu abanthu bonse vana banu vasankhwa abasimbi vayosinsima amadala banu vayolota ziloto amanwi banu vanene vayobona silingano ili akwalo abasike bangu abaweresi ibangu basimbi njotchera mumasuba aya ikuthira mumasuba aya aku muya wangu ili njotondesya zikambyo machulu athala amunyika mulowa mulilo amisumphororo yabusi izwa lyosanduka mutima amwezi kuba mulowa akuthanaba kuzwa kuphati kuyosya kwa mwami kuyobola ili kuyobola kuchithika kuti kufunga uyakwitha asina lya mwami uyofunwa iyoni oh ninzi joel sena mwalangesya mwanchitatu petro akabweza akamphango kakonya ikati inyopono panthu pa israeli amuhwe machwi angu aba thabale woledwe aba panthu banamatidwe bawombolizikwa basalesale abakagwarwa thakakoledwe mulimbo munyenya nchitatu mukubona kuti eyi chindi yachikasalizi yakusupa pere eji chiyakambwa achoyere msisimi iwamba kuti ndiyobona kuchithika kumasuba kwamalino kuti njotchera muya wangu abanthu bonse
What is the Holy Ghost? All right.
Ino ninzi, nomu yosara ninzi, chibotu ulino. Atu wangisye alubo. Kachumezi kwa kubashumi. Mbobede, ino yomu yosara. Kwa jana obo mbobede, anini uyo. Ulibani, kwa kachumezi kwa. Mwashumi, lino atu unke kuliruga. Ipati ya 24, ya luga, amuswiri eyo Jesu nchagamba. Umachwi agwe ama manino. Walo, katana usianyi. Luga ipati ya 24. Yewo, nomulemba eyo lino inga. Mwaje ingera, pao, ujilangalanga chunza. Chindi, tuano jisiji ndi jinji. Lino, luga 24:49, amuswiri Jesu. Igamba ula, mwamanino, jindi, naga tanta kuyagulemu, utanta, gamba chwi, ngagambira basigu ya bagwe. Mwamwone nda mtu mina ishomejo ya tata wangu, ino chisomezo nzi. Ijando, jitondezio, mugwashi, azintu ezionsi, zega nana, taimu zio luzimbi. Ndamutu mina ishomejo ya tata wangu arindi. Nimwe eyo ishomejo chagamba biobora amiromo ima mauga nyambo imbi njoga nana kubantu aba. Njotuma kuliogesia ogo arindi. Njotuma eyo joro chagamba ikuti yobora kujitiga umazuba umamanina. Mwambalesa njotila muya wangu arindi. Onjo mtu mina akwamba masi onse watu onse utaliga uswa Yerusalema. Njonjisia runyunguru Abrahamu kunsi ya jipangano. Njona matila umi au umi wabo. Mwana, njotila muya wangu. Njotu maisho mazio ya tata wangu. Alindinywe. Pele amulindire. Jamba iulindira. Mumunzi wa Jerusalem. Usigila mugazu zikwe angusu siswa kuchuru.
What is the Holy Ghost then? Power.
Ino muya usala ni nziga hii. Ngusu siswa kuchuru.
Not power from the bishop.
Iwutari nguzo ziswa kuli bishopo. Iwutari nguzo ziswa kumbungano. Tere, nguzo ziswa kuchuru. Mbobu tenezi nguzo, mwazia kabora, binda mkusangana mungano na, na nguzo ndigizia, ujita, iwamba kuti, mbombobo. Binda mkusangana mungano, usugana manza, amugamba usi, pepe mwenene. Dino, ulindi nywe no baga tuliga, ulolo mega, lole miwanu, agulia mularilo mutanzi, pepe mwenene. Mbobu ti mbua kabora, nguzo, uswa kujulu, atubale ambeda nini, atuye kunchito, 1-8. Wala, ibunga, antomwe lino. Dino, bali kwamba ura Jesu awa, chindi, ibaga bungene antomwe, kabela, baga, salide umbi, iweza ibusena kwa Judas. Nchito 1-8, pere muyotambula ngusu, wagumana eji, muya usalala, ya kubora arindi. Chinzi, wakabaji so ya Brenna Mtepanego, pepe, wakabaji so ya mungano ya Methodist, mungano ya Katolika, ya Presbyteria, utari obo, mbaibere, uninji isyo, ya kapangwa mtu. Pele watambula ngusu, wakumana, wakumana mbausi, pepe mnene. Uyotambula ngusu, wakumana kujana, bachelor ya art, pepe mnene. Uyota, bora ingusu, wakumana kujana, yego, JD, pepe mnene. Uyotambula ngusu, wakumana kubizikwa, mumanzi, pepe mnene. Uyota mbulangusu wakumana kulia mula rilo mutanzi. Pepe mnene. Mwawana. Ezio ziozi. Sintu siga pangwa amundu. Amusuiri ejo paibere. Chole gamba. Ejo jeso. Chagamba. Uyota mbulangusu. Muya usalala. Wakumana kubora alindijue. Ino muya usalala ninzi. Ngusu. Pao wakumana eji. Muyo baba gamboni. Nyobyo. Vali kumia babili. Muyo pabu mboni Jerusalemu. Muyabaga mboni ulindibe u Jerusalem, Judea, Samaria, alimui, usibela, sirikulare, zianyi. Ezio, tasina kusiwape, ndi yindi inagamba zintu ezi, yindi inagamba zintu ezi ujindi. Ibaga mbwana, wakatorwa uchuru, mukumbi, utamburwa, zimana kumeso abu. Ino amuhunone konya utala ya peji, ya mlange zisinsimi ezi, kazi jitiga. Ilo jindi kusuwa wapende koste, ni wakasulila. Bagali muri bomwe, bonse bagali mukusuminana bomwe, musena bomwe. Iliponya omwe mberi, wakasiga mugatia, ndazwa mmunchari yao, tejitana, ponya au mupaizi wakasiga, ajipairo, pepe. Iliponya au wakasiga, kuhuiga. Igutari ulijengezi abuyo, wakaligo, kuhuiga. Mupaisi wakali kusuke na wujitende na Mupaisi wakaba Mulari roguswa Usena usalala na Pepe tagwe Jiribobo
There came a sound from heaven Not the rustling of the feet There came a sound
Tao kwa kasiga kumfiga
Iku swako cholo
Iku tariku huma kwa matende Tao kwa kasiga kumfiga Uzwako cholo mbole Gwori ungesia jangosu Oma, kamera, wakasusia nganda yose, mwabaga kede. Inamu ya usara ninsi, awa, mwabaga chona ingusu, awa, wakerete, ulindira, cheji jaga jitika, chindi, iwaga, jijita. Mose kukasisimwa, kuswa kumatariko kuya, kala imeni, kuswa kuli Abraham kuinda Mose, incho hiyo, ya kubora anzira, waya kubora, amijero, ya kubora, inu ninsi, ikashomese kwa kumbangano, kubashomi. Akuzuzia nanda yose mwaka kere Eyo pao wakaboneka Ulimbabo nyambo yande Mbuli ya mulilo Akukala ali umi au umi wabo Ili wose baka suruwa muya usarala Akutalia iguamba umiambo Mbuli muya mwaka bambia Inotio sila ali ejo Wasanu masiku Tulasia ejo ponya au mwabona Mbuli wati walo nchishomezio kumungano Nchishomezio nchomeni Ya
Alright Now
Dino, tulaziba, nivagamana kuzuzikwa, baga namatikwa kusigira, ujindi jira mfumote, mbanga ya omono bajisimu ya usalala, atuone manza anu, ulibanji bajisimu ya usalala, kuinda batajisi, tuyanda uti, ube umwe wesu, mwesu mwejezi, jindu wa mwisha mbobede, walo walo muya waleza, ukala, mwenduwe, ujita mirimo ya leza. Jini leza maza sula kutuma umwi, umwi ya wagwe, mwili umwi wa balanda wagwe, umwi wa sinsimi wagwe, umwi wa mamai ibagwe, umwi wa apostola wagwe, yose baga kwa kunyiga. Ibagalangesi kwa guba wabanyongene, mubukaro agumwi, mubagabede. Naba paulo jindi naga ima kumbe ya gilipa wakati, mwanzila ewite kwa njagulea, inoni nzigulea, unyongana. Mwanzila njoba itakuti inyongene. Jika maja manoti, hiyo ninsila njego mbalisa o matatis. Ngiko menolo kuti, ndago nge iwamba kuteti, ndiri umwi wabu. Hiyo mnene, mbombobo, ngiko menolo kuti, ndago nge iwamba kuti, ndiri umwi wabu. Inubane o yumu ya usalala, iwa wita, wababamba iwa bayanwa, igapati usila zintu ziyosi, ziagari imu umwi. Sambo mbobo, mama, ino nduswa anano. Tulabu imbaru imbo oro, zindi zimwi, o ino nduswa anano, o. Ino kutangaro wabulesa. Chejijo. Laganyina ndaba. Laganyina ndaba na isuba. Diaga mwega na pe. Diaga lomba zintu. Ziabuba uba. Abubatu. Lino onjo tamramu ya usalala. Kwa amba ikutibantu. Bamwi. Bagasige kulindime. Babranam. Ikutina. Muyondi paganza mweni kuti. Njoba. Milione. Kutina. Muyondi paganza mweni kuti. Njojana. Mikoti. Ya mungwima. Kutina. Njojana. Mikoti. Yangu walide. Ndi, mwawana bantu, baisi ya jejo, kabela baisi ya uveji. Neza taga shomezia, zintu ezio. Imutu usola kutambula mwe usalala, tagwe magani, na, ukumbiri la inkwa, na pe. Najibambi kwa andano, mwe, ulinguwe. Walo nchilenga jito zia kuchulu, tagwe, tajisi, iguangwa, awa pe. Bombobo, tagwe magani. Ejibolo, ejinka, inga jaba, abamugasi, mufubasia, uswegira ulemego, wabo. Ino libiri kansi, ulimuru wendo wako kuya kubremu, haleluya, mesu ago, abinamina Kristo, alimu, ulimuru wendo wako, tuwe magani ejo njiga, choyamba. Omu ya usala mbobede, ni ngusu, waronchando, waromukwashi, ngusu wambirila, waronchitondesio, oma, waronkanzambwene, ya utilesa, wakutambula. Inu ndatula jindi, chiriboti, ijisibu yo maminiti ambi aliruse, ya, andi, ijisibu makwalo, manji awa, teheli ikuti ndagwanzia, iwanjila, pere, tiyo, tiyo solambuli, mbotu kwanzia. Lino mutoma na kuzula muu ya usalala, saa gula kwanze aguti, ikupenze kwa azintu inga, ya mujita, welela, ikupirugira, Lino tagoswe gerwa, jiri mwana waresa, uyobali onse, kambo, wagangwa. Wajindi ilafumote, mbomobo, keyo Bible, tole gamba. Lino basigia nipagama naguma, baga suburwa, baga sampaurwa, zintu zionse, baga ya uti, jagali jindi, ya kupiru gila antu omwe, waga indiga nini. Atukunune kuku, kunchito, ipadi, jafo, akubona jindi, niba, ejo, jagali jitiga, lino eji, jiri kulindi jwe, ndo bantu, nunga utambula ndiyale inchito jipati ya fo dino petro wa johane baga umwa akubikwa mutolongo kambo gakuponya kuba akusangana wakuponesikwa kusena wa mulyango wa chikombelo mbanga yepasi bobo wali mwarumi kwa kakedaria wali ikubanga mulema kumatende akwe yakali kukonza kwenda pali bobo kwa miyaka ili makumi one eyo wakati wakatambikiza inkapu yakwe kuti atambule chinthu yomwe yakubika munkapu yakwe ya yakulya eyo petro wakatondeza kuti wakali imukamba usi wakazwide muya usalala takajisi imali amwi wakati siliva angolide sejisi mwabona yakali kubikira mahanu kuli zezyo pere wakali jirenge yakali kuthozya kuchulu oh mbo mwilomboziya kuti nithwale jisi yendi yakwamba eyo kayindikanini awo mwabona wakali kuthozya kuchulu wakali kapothu wakajisi muya wakajisi nguzu wakaenda kunembo akuti siliva angolida sejisi pere jibomu chejisi ndakupa tawe kusumba uzya mwaurumi wakati ino jisi nzii munene ijisirushomo nijisi chinthu yomwe moyo wangu ejo yakathalika kuthandira masuba ali khumi ndakali mkanda ya muchulu wakuya ejo ponyawu yonse zishomezyo leza ndiyakapha ndakenda a jesu khristo kwa miyaka yotathwe ajisela ndakazera nswi akuwe kumasena ikusuba inswi ndakachitha zinthu ezi ziyandene ino ndakamuona akaphonya kachiswa nda wakasumanana kundambi akuti ithatha muli mulindime pere jindi ndakwinka kuyobola mulindinywe akobo sekakonza kuchimphwisiya ejo pere wakati lino semulangiri kuchimphwisiya ndamphwisiye zinthu ezi muzithambula buyo sechimphwisiye nekuba eryo thandambi kuchita khambo thochiti ona abobo ndichimphwisiye sekonzi kuchiphandulula pere ichinthu kuyo chezi ndakakuthambula wamba kuti ejo thanyiri cha sayansi oh masimphe mwachipete mulange malaichi ndindi Benjamin Franklin nakachana wakati ndachana takazi ejo nchakajisi pere wakali ijisi ero ndi andamuthu omwe kundaambira sunumasi kuti imalaichi ninzi tapanakuziba ikuti ninzi pere tula ajisi amen bombobo tayakwe muthu ozi kuti imalaichi ninzi palakonza wabelesya wabamba iwamumoni iwabamba wiyaka iwabamba kuchithawula pere anapangwa ajenereta ijibera yobiro ngazipereka anthu omwe muli opo analeta khapela kukonse khopazi ayopha mumoni alimi achisingusu mulingawo ili kulimbuli muya walesa chindi wachana ikapela omwe nduwe akapela kambi mbulesa akuzipamba kupereka kusunguluka anthu omwe mbuli opo iyochitikira inthu chomwe mwambopo iyopha muni iyopha nguzu iyekuthusi mbozipete alimi tokazipi mbozipete pere mwizi ichindi wazithambula ejo chechinthu yomwe yamasimphe kuyochitha itwe nduwe nguwako walonkha nzabwene mbombopo inoyo mumuni uthondezya nzi kulika nzambwene walo mumuni pere abalombwana wakati noba bakamba chinthu chomwe chopakazi tulizi kuti tapakweruzibu amwimanji manoti nyiwo mwabona muli muna german munini mwakamba kuti mwakapete mwabona ikati tapakweruzibu apataite pere pakali amuziri wanswi oyo mupesi kopulanga kumusanza oko kuthekwa jesu ndamwambira khambo pachitha zinthu zyoonya ziyakachitha owo muya osalala mbo upete ngu jesu kaphona mupaseri ipanswi ipathakweruzipo mupesi wamaphulanga nakufumbwa mukamba usi uthakweruzipo kufumbwa mwachipete walowo munthu yanda ikupa authakwe eruzipo ku zinthu ziyanyika akulekera jesu kubora mulinguwe muya waleza chando mugwashi takwe makani kuchathikiziya aludemeko chinthupuyo chayanda nkulesa jidileza nakali kubikha munchirirano wakati nyonse nobalevi ndakamwitha ikuswa akumupamba ikupa maphaizi ili wonse wamunyoko ibambi michopo ili khumi ayibiri michopo imbi ili khumi aomwe iyomupha kwa khumi jindi mwakuchana zisuwo zilifuka zyamaphere amukathire chisuwo chomwe kubalevi jindi mwakupinga mberere izyanu mu mhoro awa amusale mberere ya khumi ndandikwe makani na ninchontho na imiphati imwi inenete na imwi takwankhoiya eyo isulirwa ku balevi ino balevi jindi mwathambula ziyonse izi phawo amukaphe kwa khumi pang'epo umwami amukaphange chiphaiziyo chakuyumba chiphaiziyo ya mwendo ziphaiziyo yandene amukaphe kwa khumi umwami ikati musa kuchipera chako ndili wako oma wakati ndi chapiro chako ichikhuthya ino kwa muya usalala mbo upete kumukano usunu siliva ngolide sejisi Perendi ji sija biro ji kutia. Haleluya. Ireyo, siwengi ikumala gabotu. Mbubu eri, perendi ji sija biro ji kutia. Ewe chibotu. Igiri ya wii, si jisi noruba yomwe, ma PhD, nama LOD, na jintu imbi, pere guli jintu yomwe nche jisi, ya biro jikutia, ejo jibela, cheanda, ejo, chejibela lesa, chamu yanda uti mutambule. Amusoizu mwige jintu, siyaka indi, yorule megolonsi, tujonsi izimbi, wenda, umbele akuchana, ya biro jalesa jikutia. Nkambo, ejo ncho jisi janyiga ei, uyo jisi ya jindi wagunka, ele utina ujisi ejo, jabiro ikutia, diyo utola, ikuchulu, jaga simpencho veni. Tulaweza insurance yonse, sunu, ugupa, siku sikawafu, atuchane jabiro yaleza, ikutia, ikuchana, siku tola ikuchulu mwusena, wa siku sikawafu. Nyomulisi, wabiro, balaberega. Linatubone, mugulego wagunka, baga inka, gunkamu ya mweni. Iutale uchogela kubapaizi, mwabona ejo, jaga tondezi ya kuti, jaga utambula, wakanyina uchogela, ujintu ejo, jaga indi, jitontola, jaga lingwa, pepe. Iuchoga kwamba kuti, lino amlangisi awa ejo, choba tujitila, pepe. Jaga jisinkamo ya mweni, wakali biyo bali ikumi ababili, iwabo ogia, pee yagali inkamu igubwene. Iba ntubashi ontobu yo. Mugulege luwa gunga. Iba mana. Iba uma. Aguba gunga. Bagati iguti na. Muga sole igubisi ya musinari ya Jesu arubo. Na. Oh. Ndari gupandura. Mbombobo. Mwabona. Iguti na muga sole igugamba uga musinari ya Jesu arubo. Ufunga. Chomu yuta. Tiyo mchata. Igati. Ogo kugonga kugubwene. Atuonke. Ogea. Iguliba mwiba wesu. Oh. Eyo njenzila. Muruga mantano. Mwenguzu. Muruga mantano. Mwenguzu. Gati. Atuunke, ogwea, uliba mwiba wesu, aguchana, chotu wazia wijita. Dino wose waka wola ntomwe, kabela, bagali gulungura ruchano, rwandene. Mugulege rwa gunka, laba unka, unka ya mweni, agulungura gonsi, oguba paisi, bapati, baru, pabaga wambira. Ilo jindi, ibaga mkwa obo, baga sumpula maji, abo, guliresa, agusumina na gomwe. Dina musule ejo, choka gamba, mwulange, mwulange, igutari uchoka gamba kuti, o, iduje mwe, ijembe ujatizia. Oh mami, na usalogo, pepe, baga futu kidegale, baga pite muya, baga jisibu miu tamani. Sumporaju yabo, akusumena na kumwe aguti, mami yabo, nweleza, ame, dajibotewa, tobeni ejo, mwesu paoma, ndabotewa ejo. Yabo nweleza, tulizi obo, oyo wakalenga machuru anjiga, arwisi, azionse, ilumuni ziyo. Walo kumulomo wa mulanda wago Davida wakati. Ina mulange mwionya na akuti lino katuli lino gamuya ogu ya agwamba lino mwami lino lindila anini awa bali undifu basi ya maningi sena wagamba kuti bayoji jita. Bonsu wapuna wajabulisa muli Kristo Jesu bayo penzegwa. Enyo mwisi timalera wangu wakanda ambila kuti na wakajata sena. Kiba gamba kuti, bayo wamba bobo, nyomulisi, baga nitola kukuta buzu wabu mwi, ujatikisi andirio. Zinata gamba kuti, mwiole tuwa kumbele, yabami abendelesi, kambo kasinari yangu, mutaribili ejo, ya gamba kambo, tamulindi nye muga nana. Ndagajibona, bayitika jiro, walumu ya usalala, kala mulindi nye, uyoga nana, mwabona, nguwe, bobo ya, mutaribili ejo, chomu ya gamba. Mwamigo, oyo. Uli wago, mulomo, wamulanda wago Davida, wagamba, kambo ziba hedeni, chiba tingirira abantu, bayela jintu jabuyo. Ibami banyiga baima abenderesi, babunganina igurwana, mwami agurwana Kristo wagwe. Wabwini mwami, igurwana mwena wago usalala, Jesu, oyo goga naniga, uli Heroda Pontius Pilate, abamasi, abantu baiswa ere. Ibunga na anto mwe, wajita kufumba jincho, janza ilago, nakuyanda iwago, wakaganza igale ujitwa. Oma, ndajiboterweyo. Mwami, barimu ujita jincho, nchijonya, buya, choga amba kuti, bayo ujita. Ino baibere, ya gamba nse, masubagwa manino, uya obora basabusi, basiga inya, ibari sumpula, baadisha misalo guinda, ibanda lesa. Bajazi pangano, basigo, tamigisi ya bubeji, ibata kutili, basa mpaula babo, baligabotu, igabajisi ijua, jabugombi pere, kugaga, ibaga unka kutala, okuya, akuyo tambula, unguzu, wamana usiga, oyumu ya usalala, kubora alindiwe. Gabari ajua jabugombi, pere kugaga unguzu, ziambubo, ulibabo kutatamuga, omu ya usalala, mbobede, mwabona, ewe jaga ganzwa, iguti, jigajitwe, dinomami ibona, ikuunga kwako khapela khapela kopha balanda bako eyo ajambajo sikuti wambaule ichwi lyako ondajenda eyo pogwisya vupulukutu ovutetete akujana mongola wini omuya inamulanjawo kuti tukanane machu ako pinda kukuthandavika janza yako lyakuphonya omukesu madaimona tafe pele muya usalala taufi awalo mwabona ikuthandavika janza lyako lyakuphonya kutegwa zithondezo azigambyo ziyetwe usina lya mwana wako usalala jesu mwabona pekakali kukwankhwana tamuone madayitha chinthu chonyasuno pele tachigwasi ino kuchiyaphe ilo chindi ni vakakomba busina vakasungana awo pobaka mungene anthu omwe khapela vakasulwa muya usalala elyo vakamba ichwi lyalesa ajamba ma ivakachana chinthu chimwe chindi ni vakayinkha kuthala kuya embona icisomeso yakuti wamuya usalala mbowete wakupha iyamba wakupha kumbulizikwa unamatiwa kupha chithondezo oma amuswirire nitwayisiyendi inga twaselemuka a Filipo kumana Samaria munchito 8:14 nyonse nomuchilemba ivakatambula ruthanga rupati vakachisi kuphonya ikuphati elyo vakapizikwa muzina lya Jesu Khristo pere vakatuminawo ku Jerusalemu leta Petro waselemuka akuvika manza alimbapo elyo vakatambula muya usalala nchito 8:14 ibamasi wakali umwi wa sinali ya Cornelio wakali munthu ulika kuthuloko wakapha iwa khumi wakayakira ibanthu masinago wakali ulemekalesa wakali kuyowalesa munthu wakali kapotho muna Presbyteria kapotho Methodisti Baptisti na chinthu chimwenyembe mwabona munthu wakali kapotho kapati ere muzwa mumwi lesa wati walo munthu ulika kapotho abobo ndamuthumina umusangano yoyandika ikuletha mukamausi wangu okuno akumwambira kuchatikizya inguwo yabobo wakabona chilengano wakati kuselemukira kujopa nkhapela uyojena umwe kunselero ukuya ulikidwe kuti Simoni musuki wa masalu ilo mphawo umwi Simoni Petro omuya kumuleka abole okuno uyokwambira nzira nkhambo wakathambula chinthu chimwe uchi ndi Petro nakayima alya ilyo Cornelio wakalibiya wokomba mukambausi oyo wakapete Petro wakati wayimikira ndili munthu mboli nduwe ine kuti ndi Petro nakachiti kwamba machu aya nzira ukachoka kumataliro a zinthu yonya yaikanana oboleza mwakachomesya iuthira muya usalala uchindi nakamba machu aya muya usalala wakapawita inya ova muya usalala mbopete tuwakathuminwa masimphe ilyo bonse vakazunzikwa muya usalala ndinamuone mu Efeso wakali imukwesu wa baptisti wakaliloya wosangona musongo munthu muphamphu wakazimulawo munthu mulemu sikolo muphati wuzi wamumwi wakajanika ikubala baibele elyo wakabona ikuti wakerete ikusika umwe wasina lya mesiya ilyo chindi nakachitha echo mba wakataliya kumva makani a jesu khapela wakati ndalama ilo ndamba janthangalala kulushomo iwangu ikuti jesu ngu khristu mwana waleza iwakali muna baptisti weni ngoyu wakasika ambali ndamba janthangalala kuti jesu ngu khristu wakayandika kuchichita manengi yakuthileza wakamwita umulimu leza uyokanana mmoyo wakasimphe lyonse ili wakali sikuphanga matenthe mudhara muubauba unselero okuya wasinali akula a Priscilla mulumi amukaintu bawali basikuphanga matenthe nchito yipati 8 ilamwambira kuchatikiziya nchicho paulo bali balongwa ibakwe vakali thambwire muya usalala kunsi yamanza a paulo akuyisya ikwakwe ivakangwa kuti wakali lungulusyo okuya bobo vakaunkha okuya vakalipiwo pathandira kukhumi na khumi apapiri vakachanika kulindulo bobo vakaunkha okuya yawulanga elyo wakamva oyu mukamba usi kakambauka iusinizya iwamoyo wakwe wakati yevolisi ndashoma yoswirira kobwini abobo ikuswanganani kwakamana wamwita kuzunguluka kunze ya tente akuti langa ijisi imukwesu munini uthandira ikulampha bobo imuchuta wamphemo inini yongomene alimwi phere chindi abola uyo kuyisha ijwi lyaleza janthangalala winde kaindi paulo wakali muntholongo indi nchichonya ikusena bubyapi mukamba usi wakusiya suno sa inga ndipapa pere wakali muntholongo khambo imwami wakamwambira omuya abobo nibakayinda msusumwanyika wakausizya ansi ntolongo wakathola mulindisi aveng'anda yakwe akuvapisya vonse mu zina lya mwami Jesu akuthalika ikuyenda ikabola kusena ero wakasowa kuthanda ayimona ya musimbi mubawuba muphati wakuya kalungulula makani asyolwe eyo pawo pavali ikuphanga imali imanji kuyinda kulingiwe apoapo wakayuthulula buyo makwebo apo apompawo vakamuvikha muntolongo nkhambo wakachiyo ili mwami wakasunganisiya ansi ntolongo nkhambo wakachisi chikama cha panthu okwiya ikuti pankhwe ibwini tokonji kwanga ijwi lyaleza kuli takukwe makani ichithu tokonji tokonji ibuyo wakuchichita apopo kapola okwiya oko imunthu oyu nkhwakapede ili wakhula akhulisira ndiza vakachisi masandwichi amwi elyo mphonya awo masandwichi nakamana ikulikwa vakati tulaunkha ulupukulusyo paulo wakakhala akusole ukwiya uchachita ichikopela yakwe chenini akuswirira uli oyo mukambausi wa baptisti kakambauka wakati kuli kapothu kuli echo chokambauka phere kuli kunji kumwi kuli nguwo galingenda kukupuzya mukusyo dr paulo sa mwakathambula moyo usala kuswa mwakasoma wakati thatu zina wakaliko ndinowamba nzi ku moyo usalala kuli pa baptist ngati mbamuthi mbozipa kuti uli wa baptist mwabona ee tokapezigwa tuzipiyo lupizyo lwa johane wakati wakapizyapoyo ulwempho tiwamba kuti vaxome ngwe ubola kwakuti jesu kristo iyo cindi nakankhwa eci kakapizidwa alimwi musina ya jesu kristo yo paulo wakapikha manza akwe alimbapo kapena moyo usalala wakapawita kapena pakamba nyambo akusinsima ngati ufumbwa imunthu ndino ukuchitha kuti ndiyenda imwambira chinthu chimwi pawo ndi kulajala nkhambo jiri ndamwambira kuti ndamukothola kukwambana mulisi opo moyo usalala mbopede ulugwaro lwamama lino lwasinu masiku ndi chisi chikama ichi ndi anselero awa pere payandikana ikusothaka echo atukunune ku pakorintho pathanzi 12 ilyo mphawo tulabala eji elyo mphawo tulajala ya ipakorintho pathanzi chiphati cha 12 mbanga ipachoma mukuyisya kwa musalali paulo masipe wakati mubagalatiya 1:8 iuti angelo wakayisya chimwe cha andeni ave muthuli mumoleke mukambawosi alike iuti na angelo uswa kuchulu seluka akuyisya chimwe cha andeni ave muthuli wabona muthavi a chinthu chakuchita anchiyo ino amlange eci pakorintho pathanzi 12 mbangaye ibazi kuti twelede ikupa muli khristo ikuthegwa tukanjire mubomoke khambo walo mwiri wakwe o lesa ngwakashomezya kupusiya takukwenzera imbi kuti na uli anze lya khristo inga walanga kusule awa akumushoma iwamba masimphe ndamushoma walo mwana wa lesa chipothu mukesi wangu ndiyipambirire kusukana janza ilyako chindi wamba opo ndamushoma njomwamba muli mufutuli wangu iyo chilinga pothu phere onapa muli nguwe njosukana manza amukambawosi njoyambirira sipisi yangu okotha kunapa muli nguwe ndina mlange mbone eyo paulo nchakamba nzira njomunjira muli khristu mbomuti mbomuya ikuzibwa muli ikupharulwa abrahamu pakapha chithondechi amsirire kulijeche lino pakorintho pathanzi chiphati ya 12 alimi atuthalijere kukamphango ka 12 khamo muli muwiri mboli omwe alimi ulijisi zizo zinji zyonse zizo zya muwiri omwe mukuba zinji zili muwiri omwe apopo mbuponya khristu mbwapede khapawidwe ngumwi amuswirire khambo kumbukane yomwe mbangaye babala usule yangu ukusukana manza komwe kumanzi omwe pepe pawo munthu omwe uli lupide umuya omwe sangu kapitolo oyo muya usalala pawo mwabona
by one spirit are we all baptized into one body.
Imuya omwe tonse twakapezigwa mu muwiri omwe na tuli pa juda na pa masi na tuli pa sike na pa rubusi khamo tonse twakachithwa kunywa muya omwe. Imuwiri wa khristu muya omwe oko jizo yonse kuzita ku pentekoste usika kuchindi eci inywa waini imupya omwe muya usalala omwe ukusiyana midyero yomwe twiita muti muya omwe walo mulyango walesa ulichukide muya usalala inoni nsi walo mulyango walesa uchukide walo nchitondezyo walo nchando walo mugwashi ngu sikwambirira walo nkanza mbweni walo nkulyogezya walo ndumono walo mbubotu walo nkuponesegwa walo mbumi walo walo mulyango walesa uchukide uzintu ezyonse walo mulyango walesa uchukide uli Kristo oyo uli lizo watondeza kuti wakavusya Jesu kuswa kubafu abavo bafukide muli Kristo lesa webaleteresya angwe buboge mutapenzi muya usalala kuyinda kuli nguwo mwakandwa muli Kristo usira kubuswa bwalununuka lwanu mbangaye bachishoma ninze Kristo ninze muya usalala auli chinthu chomwe bantu chobaseka walo chinthu chomwe bantu chobaseka pere tauli obo umushomi uli sikutashoma ndongozi yakuti lejise ije ndilafu yankwili chobilo na chotatwe lienda ikuwesa chunza masiku akumwambira obo obede uli sikutashoma andinde mo vuyo jindi vuyo chishonto walo chisesyo kagole walo chifumbuzyo walo ndofu walo nkwanda na kutamani kuzwa kulileza zakwanji ibiyo kuyeya zintu mwobede kulisi kutashoma amyeye imvula njiona eyo sikutashoma njaka fubazya yakali mvula njiona yaka funa Noa amukashi wakwe mwabona imuya ngonya muya usala oyo bantu ngobafubazya kwamba kuti ulinyongene achikama yamanoti walo nkusondoka walo nchintu chichonya yogwe mpa mbungano akuyitola ikujulu mumasuka akumabanino uyoleta ilueta ali sikutashoma mbombobo obo muya usalala mbobete balajolwe aboba bebo andambe yeji mukusinisya wa moyo wangu balajo abo bafanzala anyota yanguo pambo bayozo zitu jiunza masiku ya kwamba ura magani anzila eyo choji tajindi wabora lino mbangaye omu nabayanda kutambula moya usalala kuyanda mtu mwe uombela kuti uyobo na mumu nyomulisi ombobede lino chunza tiyobweza eyo chujita lino pao masiku atobela ku nzila ya kutambula pao tiyotumina ibajisi ibantu awa balala ila akuka monya mfuanda akukara omuya ikutina jitola kuhonsi ikuinda mu Christmas mbomobo usigira muya usalala wasika ya ulanganya ikuswa kuntarisyo ilika botu ya baibere ya ulanganya uchana monya mbuli ilesa mwaka ushomezi kabela wakaseruga ikumatalilo eo njenzila njotuli wano ya kujijita ndi tajibambi wandano rumwi eyo Giri jonsi, tujamba, tuli, ijuri ya zangu, jisibendelesi moyo wangu, mbombobo, alimdi andejo lisa, kejisiri dendime, uti, ikuli, jimweje mbi, julajulu, mwami, kambo, moyo wangu, wangu, ulichugite, ulichijo, mbombobo, mbanga heba uyanda, lino tambika janzari yago, kwa amba, kundigo mbela, lino kujindi, nujikede, amanza ago mchulu. Tato kujulu, wakaisi kwa gaindi galafu, pele muya, wago, poli anu, ulimanza atamigide, muruwa lino, alimi walisi obo mbobete, walisi muya usalala, chowamba. Nagomba aleza kuti, poi musuangano, wautanda kumana, iuti janza lions omu, lio tambigwa, iuti wautambole, wajipa mwami. Tuwababu mbela, pakuromba, iuti walelege, akubapa kuyanda, ikumoyo wabo, langa kumanza abo, mwami, pala kuyanda. Bala uyanda, balizu kuti, taba gonzi ikuunka. Junza masiku, utina, uyondi kwa siya mwami, inga tuatonde siya mwukolo, kuti, taba gaji gonzi, mwukwe mpwa, iga utago. Abo wanda gomba tata kuti, uyobapa, yukwa inzala anyota utegwa, bagonzi uzuzikwa. Na batula gulinduwe, lino tata, alimwi, kopazo ngezio ezi, mbuli, mutujilomba, musinalia Yesu. Amen. Nda, muyanda. Nda, muyanda. kambo wakasanguna kundianda agora no futuro rango aji samu yagari bari ndienda kwamba eji yakuthana kuimba alipo ndienda kuswanana acikama yabakuthawusi muganda okuno ndi kwasanu masiku kuswangana akuthaninga thalika mwabona kwasanu masiku ndi mwabona chesola ikuchithana kuthondesya mbawapete njira yakulanganya achakulemeka mphawo tamuboli chapofu kuyabuma kuinthu yomwi akukhekambo kambo peyilomba sinu masiku ndienda kuti muzibe obo mbawapete walo chisomezyo walo chando walo mukwasi uli obo omwi pawochunza masiku amasiku athopera mphawo kuyothalika mphonya awo kufitawo kusikira wabola thakuwe imakano chindi chothola tiyokhala mani usalaje moyo wako akauthiri mu moyo uthasalali ululama ulibambira kapela ulayipha nda muyanda nda muyanda atuthamike manza esu lino khambo wakasanguna kundianda akuula lufutuko rwangu aji samu yakalivali imwembeli wasowa kwamba khapela brazumina kutichunza masiku tiyothalika 7 mukusena wa 7:30 elo kuyo imukothola 8:30 mukusena wa 9:30 7 okoloko chunza masiku mulimo wakuimbya kuyothalika ndinoli a mulumbe iwesu 7:30 ndamuyanda atukusiye tuthambala twesu kuvuka usiya kuli nguwe nda muyanda amphasuke kuyo kuswa wende kwaliyonse lino khambo wakasanguna kundianda akuula lufutuko rwangu aji samu yakalivali chibotu muyembeli wanu lino mukuyesu neveyo.